Yes, wait!
Zeta la afia mafia Sipala pala nyanga makanika Kubaga nyabismuzo vya motoka Mugamba chewinga ambikuwa Zakulire chikosi empire Atengane muna vundi sinia Mili saba nuba junior vayagura Harry Potter ngawe minya uusua Chimanabi no vocha ya gara Kutamachuka muzendaga kukabina Atende gotila tokuata kumuchira Ever ready ngeri andari ya energizer Oba musana oba munkuba Bulichimu chokula nzeno chenkuba Mwana gwendo za wando galoga Bulichimu chokula nzeno chankuba Happier. Umbwe mitu wabunji nyo sugar wanoga wagumina wakula munga lmonde mchikata nga katika kabala wakulanga umbrella ipso drip nga juice oli nga chibala kuata pola mpola spreka kona kakuta ngari ya pia manyo gamba mea uomi unji nyo mpuli la bunzita rua kavina umezeza na malala oinoru gono gono wablo matiro kubiliza wanja kula story katona visazi horror blockbuster assembly line kwa tuwa ye waluma singa wali mene nandi kulide na maluma singa wali mbele na nandi kwa siza na mbaga umutima kugu note guliko na mabala epigambo tobi tate bikola na malala tuspending nga wali msaba tame California Happy. Smile for daddy, mommy. But friends over full are unhappy. But ex over leka uneasy. But people over full are nervous. All of them start to converse. Who have you seen that trusty? Yeah, ya call and sick who I loved you from the start. And I'll love you to the very last. I make sure we forget all your past. Yeah, I'm talking to you guys that old your past. Sadia kabina kwe taka mechalani. Bele lodi fumita nga jinja dia mizani. Wa ula mwana gwe wa mkuba chisirani. Zaituni ozina toma ina rafati. Sadia kabina kwe taka mechalani. Bele lodi fumita nga jinja dia mizani. Wa ula mwana gwe wa mkuba chisirani. Zaituni wala yuzina toma ina rafati. Tisi pandibi K-L-Y-O-Z.
Ya tuveranga yo Kugazi
Eka wempe Titi pandi bitke elwa ozi Te wali vunde kwe
Kus.